yekanini ntsuku ezadlula. Yekanini ntsuku ezadlula. Kwangokuswa kwaZulu kukhonjwa ngophakathi, kungekho yonke lento esibona namhlanje. Yekanini ntsuku ezadlula. Awunanzi into madoda ibizwa nge-nice time, uma singayibheki izoqeda iy'ngane zethu, uma singayiboni izobhubhisa umhlaba wonke. Intsha masikhumbule khona ungekhohlwe bayojabula, kodwa masekubuywe ekhaya usizi lodwa. Abanye banamanxeba, abanye sebeboshiwe, abanye akusakhulunywa ngabo sebethwalwa ngebhala. Abanye banamanxeba, abanye sebeboshiwe, abanye akusakhulunywa ngabo sebethwalwa ngebhala. Yekanini, yekanini ntsuku ezadlula. Nice time, uma singayibheki izoqeda iy'ngane zethu, uma singayiboni izobhubhisa umhlaba wonke. Intsha masikhumbule khona ungekhohlwe bayojabula, kodwa masekubuywe ekhaya usizi lodwa. Abanye banamanxeba, abanye sebeboshiwe, abanye akusakhulunywa ngabo sebethwalwa ngebhala. Abanye banamanxeba, abanye sebeboshiwe, abanye akusakhulunywa ngabo sebethwalwa ngebhala. Yekanini, yekanini ntsuku ezadlula. Yekanini, yekanini ntsuku ezadlula.